Abomukago gwa Tax Justice Alliance ogutaba bibina binachewe birondola ensonga z'omusolo bawagidde enteekateeka ya government y'omusolo mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Wabula ne basaba wabeewo obwenkanya n'obulambulukufu buli omu agwana okuwa omusolo agusasule. Bano bagamba bawagidde enteekateeka ya government kwongeza omusolo kubanga ebyenfuna mu nsi yonna bikalubye ate nga bandivujjiridde balina ebizibu mu byenfuna nga n'ebbanja ly'eggwanga lirinnya okutuuka ku busa 12/26. Jane Nalunga akulira Siatini Uganda agamba nti mu nkola eno ababaka ba paalamenti eddako nabo batandika okusasula zitandika okugusasula. Asabye gavumenti ekakasa nti wabaawo obwerufu mu nkozesa ya ssente y'omuwi w'omusolo.
Kakati obwo obuzibu bwe tulina tugamba ddala kituufu Uganda erina okukungaanya ssente okulaba nti tuzimba amasomero, tuzimba amalwaliro, enguudo n'ebyo byonna ebintu ebyetaagisa. Naye mu kukungaanya ssente ezo wateekwa okubaawo obwenkanya n'obulambulukufu n'obwerufu engeri ssente ezo gye zikozesebwamu. N'ekirala okulaba nti buli muntu yenna munnayuganda asasula omusolo ogumugyamu nti ne bammemba ba Parliament sente zafuna asasula omusolo. Ekintu no kino kikulu bammemba ba Parliament ekiriwo ekirungi bano bafuluma. Bammemba ba Parliament abayingira buli muntu asasula omusolo.